things you're doing. Kwanza kutaka penzi nitaka hela, wapili kapenda mziki nimbe akapela, watatu kivuta kitu mambe kisela, mangina napenda chini akanikato. Kujali minajali, mambo siko tayari, nikiachwa pembeni nakaa, oh, nakubali, misita kishari, napopita nishateswa bala. Tazama nimejitama kinyama sutani, tabaruka nini makuzama chumbani, na kila nachofanya mwenze na kioni, chachoka kudanganywa nitaka. Sitaki, inatosha siyawezi mapenzi. Sitaki, inatosha siyawezi mapenzi. Sitaki, inatosha siyawezi mapenzi. Sitaki, inatosha siyawezi mapenzi. Washanifata wengine siwataki, wanauliza kwa nina wakata. Hasara tupu, faida sipati, nimewaona.